downloaded from ilovezedmusic.com.
Yeah, yeah, yeah.
Anna mugulila benji, papete akazi endela. Anna mpezela vepi, sana loli mwana kaza zivutika. Kuma uka matamwezi, si malowa mwana kaza chite recharge. Mamu ikadipi, mwezi onse osamu sinta, yeah. Kuma akati yaze malaulo, umakuocha ndi wazulo. Zako waka kuimbila wezulo, unkaye sangari ndi bota, hakuna mai.
Utamu mbunde monsa mwamwe ungafune. Utagumu basa zonse zomwe angafune. Kumaziwa loyalty is a choice, loyalty is a choice, loyalty is a choice. Yeah, loyalty is a choice, loyalty is a choice, loyalty is a choice, yes.
Material things, chikondi chiri befizi. Ngari sama kugonda, sanga kale. Olota mumangile mpanda, uza mupeza alipanja. Uwe kaso nkuzadapwa, kanizi matele. Kuma akati yaza malaulo, umakuocha ndi wazulo. Azako wanka kuimbila wezulo. Yeah, yeah.
Kukunda monsa mwamwe ungafune. Utagumu basa zonse zomwe angafune. Kuma ziwa loyal is a choice, loyal is a choice, loyal is a choice. Yeah, loyal is a choice, loyal is a choice, loyal is a choice, yeah.
Sunga mulipile, utakulupilike. Ngati amafuna, 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 amafuna zaonesa.
Izi zomare na mukulila, izi zomare na mchitila. And you expect loyal in return, uzalila, uzalila.
Loyalty is a choice.
From City Records.